Kwa hiyo kikubwa zaidi tunapiga story na Aruchi, let me come back to you, kwa sababu mimi nilikudokezea mara ya kwanza kwamba nilikusikia Aruchi kutoka kwa TRG. Uhusiano wako na TRG ulikuja kujaje mpaka, kwa sababu mimi nakumbuka alikuwa ananieleza kuna mtu ambaye wasabadi wasanii ambao alikuwa na support mmoja wao ulikuwa ni wewe. Sasa hapo ndo nikasikia Aruchi.
Kiupande wa supporting, alini support kivipi? Hapo nataka
kimziki, yani kimziki tu.
Okay. Kuni hype, alikuwa kini hype.
Okay.
My lover alikuja wakati nikifanya video.
Okay.
And the shooting, she assisted me with some of the things, do this, do that.
Okay.
So nataka nifahamu supporting yake nyingine ulikuwa unaongea ni gani?
Ni ile tu ya kusupport, kama ni kusukuma, kumuonyesha mtu njia, okay, uko na mziki wako, unafaa kufika hapa na hapa na hapa, hii ndio njia. Hicho ndio alikuwa na
anasema. Okay, what she did is please smile. Look at the camera. There is this and that. Ni yani ni kuwe na ile confidence.
Okay.
Ushanielewa, yeah. Kwa sababu in my entire life that was my first video.
Okay.
Although I've been in cameras but not videos.
Are you guys friends?
That one I can't say she's my enemy. So that means she's a friend.
Okay.
Yes.